fanya njia.
Nimechoka masimango,
haya.
Oni mechoka madharau,
Bwana.
Nimechoka kuchekelewa,
oi oi.
Nimekuwa kituko, nipitapo njiani. Waymaker, 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 itende jambo. Nimechoka masimango ya wanadamu. Nimechoka kudhihakiwa,
Jehova.
Waymaker, waymaker, oh waymaker, waymaker, itende Bwana.
Waymaker, waymaker, fanya njia. mchungaji huyu kanisa liko chini baba
wimeka wimeka
maana ndia tizama dada huyu anataka mtoto
wimeka
msaidie
fanya ndia
mama nangoja nifanikiwe ili nimsaidie
wimeka
msaidie
fanya ndia
wadogo wangu pale nyumbani wananitegemea
wimeka wimeka fanya ndia
kule nilikotoka wanajua niko kazi
wimeka wimeka
lalanja
fanya njia
mambo ninayopitia mjini mama hajui
wimeka
kituwa talia
fanya njia
nisaidia Jehova na nyumba yangu
wimeka wimeka
baba
fanya njia
hapa mjini na angaika sijapata kazi
wimeka wimeka
lia
fanya njia
ulisema utabariki kazi mikono yangu tena
wimeka wimeka
kazi
fanya njia
nikibisha maofisi wakafunga